This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.
Talofa lava fa talofa tu. Ole nei vai aso la auto lupesina le nei ola auto au ona le nei o le li fan val vale e rolia tato te tal tal no le nei afi afi po a fo ini mea na tutupu o mea o la tutupu ma mea ua tutupu ilo tato pitanu nei. Good evening, warm Pacific greetings. This is your hostess for Lupesina, Leli Fano Vale Vale Irolia. Time to just have a yarn, have a chat, check in, what's been happening, what is happening, and what will be happening. Today is going to be an interesting one. It's just going to be a focus on continuation about aged care. I'll tell you more about it after our introduction. Soi for maua malangi na ma fatalo fatulo oto pa ia malo oto mamalu ya te oto tina falianganga tina matua ya te oto uso malfa nau o mai oto le nei afiafi o mai le vai aso te atu nei o mai foile lua vai aso te atu nei ia ta all time foile neo la oto polo kalame ai tato tele ia matai mo mo lavono ona si ilvi inga malfa aftai lo tato tama o le langi. Talofa everyone. It's our program for the evening. Just checking in on how are you. To all of you, our spiritual mothers, our matuas, our sisters, our aunties, our daughters, how are you? What's been happening? What will be happening? We'll have more to talk about, but before we begin our program, we begin with a lotu to give thanks for this life that we are enjoying and the journey that we are walking on together. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this program. Thank you for the Otago Access Radio team, for supporting our voice to be heard, for sharing information, for sharing guidance, and for sharing love to our communities that are far and wide. We pray for our program, for your guidance, for your whispering, for thoughts and how we share some information for our communities. Guide us for this weekend coming ahead. Be with us in our walk and our journeys. We bless those that are unwell. We pray for those that have lost loved ones. We bring all our communities and our families and our children before you in prayer in your name. Lo mātou tamapa iai, whaftai mo lenei tū lā. Whaftai mo lau tau singa mo I mātou lau whānau. Whaftai mo le tau tua le Otago Access Radio mōna tangata whainga luenga lau tele. I le lātou fsoswani ai mātou. A wāle whaalawi loina. Mai eise leo o I mātou e talata noa ai I mea o tutupu I mea ole a tutupu ma mea o tutupu le nei vai taimi lo mātou pitanuu. Leli ie mātou te si iatu o mātou mātua, si iatu o mātou ainga, si iatu o mātou woma, mātou whānau. Io wa ao, ie tau si mai la mātou sāvalivalinga. O le awha a mata ona wha e ui ule tausanga le whainga malanga le nei tausanga le li ie le se me whaingata a iau a au o o la mātou tarasanga lea musu musu mai. E ni mana tunatunga mole nei afi afi. Ilo suafa Yesu. Amen. So I usually sing a song. Oh my gosh, I've got a bit of a throaty, a ticklish throat. But we'll have a go. We'll give it a go. And it's a song that everyone knows, and it's always a song that we sing together, and everyone knows this little one. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Sita mai moli la ititi, o te fasa suluina. Sita mai moli la ititi, o te fasa suluina. Sita mai moli la ititi, o te fasa suluina. Iasusuluatu. There you go. That's my try. Let's see how you go with that one. Yay! How are we? How's everything going? Checking in time? What's it been like for you? Coming towards the end of the year, it is November. The journey is quite... It's been quite long. It has been quite challenging in so many ways, and it's been changing. So many different changes. So, how are you? How are the kids? And planning ahead for the end of the year, are you heading away for summer? Are you just having a staycation for summer? Are you having family coming around for summer? Are you having gatherings in your community, in your village? In your aulotus, in your neighborhood. Ia womar tato pese ea. Ea, basi alala pese ea te oto. Oa mai oto. Oa mai le fai ngā malanga ili nei vaitaimi. A te pai tua o ka se pisi o le tato. Ni nei fai ngā malanga ni tato iai. I... We ve singa ese ese, o ve singa fa polkiki, o ve singa fa pisinisi, o swinga o le tau, o swinga o tele o tatou, o fisa fai ngā luenga ua fa tatitia, ua ve ese le to tele o tangata fai ngā luenga. Ia, fa pia fo iwa amata o na fa ai ui u, ia fai ngā suenga al fa nau. Ia, O hamei fai ngā malanga ia te outou, o le siaki atu, po o hamei outou le nei tausanga o amata o na tātou tepa ili fai unga o le tausanga o a fuafuanga. O tau te fai malanga i Samoa, tau te fai malanga i tutonu lava o Aotearoa nei, o ia fai fatasinga tau ainga, po fatasinga fai le kalesia, fai le aulotu, ai fai pia fo ili neighborhood, yo tau tua oi e fai se tau fatasinga, ai fai ni fia fia po ni... Pati po ni pikiniki au tau. Ma au tau wō, whapea fōi wō uia uso, whapea fōi tuangane, whapea fōi o tau whai ngā luenga, wā tai mene wā mata fōi ono whai fia fia ono whai unga o tau sanga. O le au tū o te fia talatala noa ai. E a mata mai lava na tātou talatana noa i o tātou, le tausinga o tātou mātua mātutua. Ia o mai le ele talatana noanga ili fai ngā malanga ili kānesa. E ele talatana noanga i lunga o le ea, i lunga o le ten kolosi, talatana noanga wha ten kolosi na o whalongolongo aian ili neivai taimi, ili neivai aso. O talatana noanga lai whapea, o fuafuanga... Mō New Zealand, e elili poti ale Treasury na tatalaina mai ili a September ili tausanga ilua afema ilua sulima o fuafuanga la po mate matenga na I luma, po o ngā whātia ia le tāpena pena a Aotearoa, mō tangata, mō le lautele o tangata, pēa o atu ile luas fulu tausanga na I luma. po le fa tolus fulu tausanga na iluma, po matematenga la, po fuafuanga, po faametotia, po o ile vaitaimi nei pea e sila ile I tāpena penanga New Zealand, po o faapea fo I atala noa po o le soifua malaoloina. Ai a fuafua la po o le lautele ile vaitaimi nei. Ai whaafela lau tele o le taimi luas fulta usanga na iluma. O lava le tāpena penanga a New Zealand I mō le tausinga o tangata matutua a wā o le luas fulu po le tos fulu po le fas fulta usanga. O o atu iai. O o vātu ma le afa le to o tele o tangata lau tele. E lunga atu o le onus fuma lima tausanga. O le lipotila lea na ave ese mai na whataatia mai. E tala tala noa la, I metutia po oa, po le ale va'ava ai a New Zealand, I tāpena penanga, ana I iluma, mō le tausinga o tangata, a wale e va'ava ai atu I metutia ese. E oval tua tele o tangata, tua tele anga I leongnus fuma lima, anga I lunga, tangata matutua. Ai tua la iti e whanana o mai, tua la iti fo ie au talavopo, tua la iti fo ie tino malo losi e whainga ruenga. Fofua la iai, o le tātou tanuanga lai amatai, li nei a fiafi. I was on LinkedIn. I like being on LinkedIn. I like seeing what other people are talking about, what a wider population are talking about, different thinkings. Different ways of looking at things, and it's I have a wide, vast of interest, and I link onto a lot of different knowledges, and the methods and researches that are happening on all sides of each storyline. I like seeing, so I go in, I see people that I follow and have comments on some write-ups, and then I read some more and I read on both sides the challenges that happen. When I was there, I came across the Helen Clark Foundation, and in the Helen Clark Foundation, I was like, ooh, that's interesting. So what is it? So I went and looked into what it was. The reason it caught my eye was they had this Zoom happening. And it's called Age Proofing Aotearoa's Infrastructure. I was like, ooh, that's interesting. Age Proofing Aotearoa's Infrastructure. And they had on a panel, they had some well-known people. They had a Paul Spoonley, who's a demographer, a Jeff Cooper, who was into the infrastructure specialist area. Carly Mercier is in the policy area. And we also had Rachel Lawson as a town planner. So it had a wide range of expertise, plus the Murray, who was the CEO of the Helen Clark Foundation. What came through was they also highlighted the long-term fiscal statement that the Treasury released in September 2025. And the question Carly put up first was, in 25 years, how old will you be? So I sat there going, oh, in 25 years, I would be above that demographic group. I would be 77. And apparently, and looking at, and then she highlighted challenges in 25 years, putting myself in the 25 years, challenges that will be coming up within the Aotearoa itself for the aging population is there'll be challenges in housing. In 2001, and a lot of the stats was taken from Stats New Zealand, as well as the census, as well as with the Treasury and the fiscal one, as well as the housing urban development reporting was, in 2001, 82% of people over 65 owned homes. Looking at 2040, it will only be about 41% of 65 years old of that demographic would be house owners. So that's one thing. The challenges looking into 25 years is the house ownership will be, that's like halving from 82% to 41%. That's one thing to think about. So that's housing, a challenge. No weva lunga LinkedIn. O a otu fie fie lava otu fai tau wai. To tele tangata I. Tele le poto I le to tele vaenga I se ese. E tofu lava le tangata malona ia taleni. Malona ia maala malama e tala tala noa ai I vaenga. E le leia ilo lato maala malama pa e tele I fo ilo lato poto. Wow, wow, te fie fie la vo te whaitau I mafau fau ese ese, po tusi tusinga ese ese I tangata talinia, tangata popoto I a vaenga. E a oa o ina I fo ilo nei tangata, ma o mafaa pupula ina ilo mafau fau. I vaenga ese ese, pa pito vaenga ese ese o tala tala noanga uma. I lunga la le LinkedIn, na o vai ai, na o mauai la le le talatanoanga o le awhaia I lunga o le ea. E whapea la o le age-proofing Aotearoa's infrastructure. E whapea la talatanoa mō tangata mātutua. Tangata mātutua po le onus fulima ana I luma tausanga o tangata mātutua. I le luas fulima tausanga o I luma, tātou fika la iai. O a fuafuanga I New Zealand nei, mō le tausinga. Mō le tausinga o tangata. Wa ava ai atu I le tusinga I ngoa le na whai au mai atu nei. Whapea fo le tele o su e su inga ese ese na whai I matanga ruinga ese ese ale mā lō. I le I tusi tusinga ese ese. Wai lō ai. A fua fua atu po le luas fulu, po tos fulu, po le fas fulu tausanga talu oi luma. A whaava senga atu. E o atu le luas fulu tausanga. Ia a o lava nei. E o atu ai ua fitu sifu ma le fitu o tausanga. O a ula e la vea la lwa enga lea ua ova ma ele lima, ono sifu ma lima tausanga. A va se ngātu la I tusi tusinga ma nu mera ma tusinga ingoa. Ua tele le toa tele o tangata I Aotearoa nei. E soifua umi le lelei o le tausinga ma le vaenga e ola umi. E fua luolo ta lato soifua. Ele onus fulima na ilunga o te lele whaingu mera o tangata e soifua. Ile luas fulima tausanga o iluma. Wa whaavasenga lai New Zealand le fuafuanga. Awa o lato meto tiama lato su ezu engana whaia. Ile luas fulima tausanga na iluma. O to tele tangata matutua e o vatuma le onus fulima tausanga. Ai va'ai I a tātou whānau, ma whānau a tātou whānau. E lai titi le soifua, e lai titi e whānau. Wā o whāwasenga la, po o āfua fuanga mō tangata soifua mātutua po o umi a lātou soifua e ola pēa. O talitalanoanga lana iai I a mana iai o le whāwasenga ino o talitalanoanga nafi. Ile ilungo le Zoom, talanoa mai o whawhi tauli, po o mea e te tau, o pito e te tau ono fuafua I ai New Zealand, o fale e nono fua I a tātou tangata. E whaapele fua ingu mera, e le tausanga e lua afe maletasi, e valusfulma lua pasene o tangata e matutu atu male onusful lima tausanga, na iai lava o lātou fale. A whapela iso esu e ngai metu tia luafe ma le fase fulu, fua fua lea na iluma. O le vaava ainga I a lātou su esu e nga. E na o yo atu le luafe ma le fase fulu tausanga. O na o le fase fulu tasi pasene. Afa pasene. Fase fulu tasi tausanga o e onos fulu ma lima, a na ilunga. e ai o lātou whale e ona lawai lātou, e le rent, e le tutongi, a ole, ole whaile mō kesi ma o lātou whale lawa. A whapela i fuafua whāsul tasi pa sene a le whai anga iluma le numero le to o tele o tangata e soifua atu ma le onosfuma lima le matutua. E te tauan ma fau fau e whawhela on whafsenga. So housing is a challenge. That was one of the first ones they raised. They raised at this it's Zoom online. The second thing they raised was aged care facilities. And we are aware it is, and every week there's always Talanoa on the news or online about either the inaccessibility or the insufficient of rooms available for aged care. Not just aged care for people that are needing, but also the ones with the complex health cares they need, complex health problems that they have, but also for mental health and aged care, specific aged care for our mental health parents, our matuas that are needing the extra support. So that is a challenge. Now, at the moment, there is a shortage of beds. There is not a national plan in the aged care policies or funding or how it progresses or how it should be better. It is predicted that by 2032, which is about, 7 years away? By 2032, there'll be a shortage of 12,000 beds in the aged care facility. But there is already a shortage now. So if you're thinking 2032 and the population that lives longer is going to be more into the end, that end of the tail for the bell curve, that is not caring. The infrastructure, there's been no planning and infrastructure into that space. So something else to think about. Na mua mua o na talata noa i whale. Lona lua. O lwaenga lia e whapito. Por whale ma i mō tangata mātutua. Por whale ma lo lo mō tangata mātutua. Mō tātou mātua mātutua e ave e malo lo ai. Sila sila foi. I le vai taimile nei. E tala noa lava i vai aso uma, e le o lava le ia moenga tu lou mō tātou mātua mātutua i le taimi nei, i le tausanga nei, e le o lava, e le o taatia whaalelei fuafuanga mō le tausinga o tātou mātua mātutua, mai le whale mai, mai le ainga, whapea foi ia le whale mai mō tangata mātutua lava ia. A mawhauwhau foi la, e lewha apiana o tangata mātutua o mātutua. O tangata mātutua o atu le taimina o tele foi ia ngase ngase ua afia ai. Tele foi ia mana o mia le tele o tangata e tausia, ta mamatene tausi mai. Mo alewha inga o lato whala au po le wha ngai o inga o lato ina ia wha malolosi o lato tino ma o lato mawhauwhau. Ai, e mantua fo'i e to'atele o tātou tangata e lena o le tauranga ino fo'ai. To'atele ino fo'i i tua e mamaole me ino fo'ai. To'atele fo'i o e le o atoa toa le mahalosi o le mafaufau. E le o lavala fa'atatianga i le taimi nei, mō tausinga. O leisi mea e sili ona opongi sa ai ma e le ufifi ai. A e sila sila. Inu mera o tangata Pasifika po tangata Samoa lo whaonga ina le whale mai o tangata matutua. Le whale malo lo mo tangata matutua. E le to tele. Aisea, o le fisili mo mua aisea. Le hanga ele o, o le sinatal no ili sitai mio luma. Ai mafaufau, e iai. Ai o tato iloa e o tau o lo tau sia o tato matua ma i matou. Le ala e tatau ona mawaife soso ani ma le ala e aveai o tato matua e tausi. E mōni lawe whaingatā mō i tātou. The third thing that was raised in this talanoa was health infrastructure. health infrastructure. So yes, it all comes back to health, but health relates to each and every aspect of our life. They predicted that by 2051, 63% of all public health services will be used by those 65 years old and over. I'm in that category if I live that long, But 63%. So there is, and that is taken up by the matures, by the elders. So that leaves what? 47% for those that are in the working age, the youth and the children. And here we are at the moment talking about a holistic healthcare. And when you're talking holistic, it starts from prenatal and for a mama to be hapu all the way through a child, a youth, an adult, an elder. So that's the whole one. But if you're in 2051 and you have 63% of the health focusing on that, there is a challenge in itself. Health infrastructure is wide. It is the IT system, it is the buildings, it is the workforce, it is the quality governance, the quality clinical, it is telehealth, is it the people that are leading it? So it's the whole shebang. Is it, do you need a hospital? Do you need medical centers? Do you need a big hospital in the urban space, or do you need it in the rural spaces where the communities are? How accessible is it for our communities? What is the community going to look like in the future? So an interesting report. Ole lona tolu o vaenga na talatan noa li potilia. Ole fafsenga ina leo ole mtanga alweng ole soifu malo. Ole ina emaisi lavale tau singa o tatou tangata. E, ole soifu malo lo ina. E a fia uma ya vaenga uma ole olanga. E a matamai lava ili tina ua mo mai tulou. Whanau o le pepe ili tausinga. E a mata mai lava le amatanga. Ili tausinga o le tina, ili tausinga o le pepe. Whaapele a inga atoa e o mai o wa amata le a onga. O fai umatui. Wa talavou le tamai titi po le teinei titi. Wa fai ngaluenga o tangata matua. Ina ia iu ina whaai ui ule soifua ma ia ma wo matua. O le soifua ma lolo ina. E a fia umai lava vaenga ese ese. O leo langala e a fia afapea e le leile fale teo e mafanafana, e le leile fainga ruenga, o le leile mea ai, tau singa e ese ese la le lo wala, ma seisi o lo o fainga tao na maua se mea ai, talu ai le taunga tao, so ifu o le taiminei, e le o le leile fale o la e ai, fainga tao foi o na taunga tao foi, o na o e vai se fo mai. Ese ese lava la mfafangita le fa tatia inya. Ole soifuama, ole tausinga, ole soifuama lolo inya. Ole fafzenga ina, polo fatulanga ina, ole soifuama lolo inya. E mawai o fale. A faapea la e taunu fuafua. A wale talnuanga. Fai mai. Pai le tausanga e lua afema lua sfulma lima. O lato Su enga le ana iluma, le fava se enga le ana iluma. Pai le tau sanga e lua afe male lima sfulma tasi. E ono sfulma le tolu paseni. O tautua, o le tautua, ma tau singa fa le soifua ma lo loinga. Ua mana amia lea, ba ua ave uma lea. Mo e matutu atu male ono sfulma lima tau sanga. Ono sfulma le tolu paseni. Fia, lua afe male lima sfulma tasi. Onus fuma tolu pasene. Loinga a onus fuma tolu pasene mo e onus fuma lima na ilunga. E whawhea la li tau singa le amata mai i le mai o le tina, whanau, a onga ese ese, o le talavou, whai ngā luenga. Loinga ngā le fia. Na le tolu fulu fitu pasene vai vai i le olanga le, le whawhasenga ingo le olanga. O mei e tauna tala tala noa iai. Tau fo yo no fo fo na yai a le pepa la le o le pepa na tu fata sia isu enga mai le tal mai le pepa le na au mai ele e le fale su e tupi. O mea la na talatala noa ia nafie whaapea. Pea maana ia. Pea maana ia o le tātou miti o mea e maana ia pe a whaatatia. A whaapea e fuafua ma fau ia se nuu po se pito nuu. Ia ma fau fau I le suinga o le olanga mai le laititio o ngai matua. Ina ia iai I o tātou ma fau fau. I vaenga ese ese o lo tātou wola mai. E ese ese o tātou mana onga e whatatia lea I mea tātou te whaonga ina. A whapea o tātou laiti, tātou a onga na tātou mautu alea I le leile a onga, whale a onga. E ese fo I fale o lua tātou te fia o iai. E ese fo I fale enga tātou te fia ai ai. E ese maile nai le suinga. Nai lo le tala vou. E ese fo I mana onga. Ma mea mana o mia. I le tala vou. O o maina ua whainga luenga. Sui fo I lo tātou le ata. Ia I tātou lava ia. E o I lo tātou. Onus fuma lima na ilunga pe a pule lofa le li o manuia. Wa sui fo I la mana onga. E te tau launa fuafua te ata. Whaatatia, mai le amatanga o le soifua, se I o le wha I unga. Whaapailate se metutia whaapea, se fuafuanga, ina ia lelei, ina ia fuafua mai lava le amatanga le ola. Ina ia maua le avanoa, e whewa I ai, ma ia nunofo whaatasi ai, e le whaapea nunofo le whale tasi. Pa ia nunofo po se pito nuu, po se nuu. Ia nono whaatasi ai e la iti o e whainga luenga o le au taravouma e mātutua. Ina ia talatala noa ma whaamahasani ina ia iloa o maua uma ia whesoasoani e la talata mai a ila atou. Ma ia maua I fo I le tautua ina ila atou. Ia ila atou e eifale o loa o fo mai. O fō mai fōfō, o fō mai o le nifo, o fale tala vai, o fale e whaafia fia ai le au la iti, o fale e fia fia ai tangata matua, ia o se fuafuanga lava lea.
One of the points that was raised was, it was a question that was asked, or maybe a thought that was put up in the Zoom. It was really interesting, hence I'm going on about it. It was about, okay, and it is a good way to look at it, but there's a lot of behind the scenes to be done if we're going to prepare and be and self-proof and age-proof. It would be design cities and towns to be age-friendly cities. Age-friendly as in design from the pre-start all the way through to early childhood, to schooling, to high schooling, to university, to working people, to mature people, and then grandparents. Age-friendly cities for connection. Very good. For accessibility, even better. And for preventative health, even better. Because health, if you are happy, if you're warm, if you're dry, if you're fed, those are preventatives from getting into the complex space. And also having a community around you that cares for you. So I know it is a dream. It is a dream. One of the panel members yesterday put up an example of future planning. And it was from Japan and how they have planned. Like they're looking at the Japan population and a lot of their age 65 and over are big percentages. But they are cared for. They are loved. And there is already in place services that care for them. Japan has pre-planned and looked ahead in planning. One of the points they raised about Japan, yeah, it's not perfect. And it is Japan. But what can we take from there for Aotearoa? One of the things that they had in Japan was how can we, the opportunity to retrofit. If they were planning, one of the things they've done, if they're planning, if an area they've looked and the population in an area is growing and they're wanting to build a school in there, how can you, building a school they have, but they've also in that same plan looked ahead and go, how can we, thinking about the journey for the young ones going through, how can we retrofit the school building so to move into a youth, to move into young people, working people, but also looking ahead into the aged care. How can we retrofit that infrastructure to provide the care when those young people are then older, 65 years and older? I was going, wow, that's pretty cool. I like that idea. It needs a lot of system change, it needs a lot of process, and yes, it needs a lot of money to be put into it. But it was a thought for Talanoa. O le tasi ali'i I lungo le laulau na Talanoa, I le Talanoanga lea, I le whapwheo na le fuafuanga, o le a le fuafuanga ni usila mō le tausinga o na tangata ana I luma. Na whai mai, I eile le atunuu na ia Talanoanga iai. Talanoa la iai a pani, o a oru fiafia ia pani, au tere io a ia pani. Na Talanoa la whai mai na ia. O ia pani, e toa tele, e tele le pasene o tangata matutua. Yo, ta Ionus Fulima na ilunga, ia, ta te iloa ai tala, e tele tala. E tangata matutua ia pani lawa, toa tele le au matutua, I lea tama I motu, ma lea tama I motu, le tau singa o lea tangata ma le whaingo fio la lato soifua. Talanoa mai la lea lii. O le isi metotia mo le tausinga o tangata matutua Iapani wa umono whataatia. Whalongolongo o Iapani lea. A whapea ua ola tele se pito nuu po se nuu, po se motu foi. Ua mana o mia lea onga mo whanau o to tele. E vaava aila, faule fa lea onga. Maanaia, ai e te tauna faule fa lea onga, ma vaava aianga iluma. E whawhiwhia la ona li liu le whalea onga lea, mō le tausinga pe a mātutua. Whawhaingofi e ai ona li liu whao ngā ia le whalea onga lea, po o lea whawasenga ino lea whale, mō le whauina, mō le whaa onga ina, ia awane i tiai. Oka oka, te le whale tiai, oi mai mau, awane i tiai ina, a ia whaa onga a wale fuafuanga, wa matutua, e to tele tangata wa matutua. Fua fua la ina ia pei o se nuu pei o tua oi o se ainga ina ia whaatulanga ai. A wā tangata matutua, ia mawaiso lato to manga ma ia tausilele iai fo I lato ma fia fia I lava I lato. E pei lava o laia o nga whaatasi. A o lea o le a whai lato ainga o e tangata matutua. A o Iapani lea, e whawhia lao na whawhasenga lea mō New Zealand. Ia I lofo is New Zealand, a le Talanoa le tupe, e tau fwoi ona sui Talanoa ngā tangata, e tau ona vaava ai tangata lo whaia tonu ma Talanoa ngā. Ana I luma, peita te mai tau atu, le taimi nei, e whapea o le tala, o se mea e whau, e whaamalia ai le taimi nei. A o lea le fuafuanga mō le taimi o I luma, po le luas fultau sangana iluma. E maise la vaa uleo leo luas fultau sangana iluma. Ia o malo o lo, talo siye le lofa le lii. O lo o uola pea. O hafua fuanga mo le tau singa o au. I le luas fultau sangana iluma. Talo noanga lea. Na o e fo ila ia lea I le lau lau. I le tele o whaingata I Aotearoa nei. O le whaingata I New Zealand nei, mua mua. A e va aile tusinga inoa male fa ta otoina o le mepo o Aotearoa nei. Na e si la fia la ia. E ese lava le toa tele o tangata e onus fulima o e onus fulima na ilunga. E toa tele lava i te waipo na munei, ia I tātou. E maise lava ilunga na inele soni, fa pe ni nai vaeng on the west coast e to tele atu ai tangata e matutua e ono sfulima na ilunga e nofo, wono nofo ai mau mau ai i nā o lava ni fuafuanga mo le tausinga o nei tangata i nā. O le lona nua. A tato vava ai fo le tusinga ingoa ma tala ma numera, ma fai numera o tangata o lo soifua umi lo lato soifua. E la ititi lava o tato tangata Pasifika. Ai sea, o le mea lea o numera ia, o mumera o levona iai, ai sea e whapea, ai le whainga numera whapea. O lea lea, fianga po lea le, o lea se metotia ia wha umi umi ai le soifua o tato matua. A wā e esi esi, e le o sao, e le o whawasenga ina sao, ia tato tamwhai ai. O wā ai fo il tu singa inoa o to laiti e fai whanau. Ia a whapea la e leini whanau o ai e tausia i tātou pe a matutua. Ioi, e tātua noa lawe au mai mai fafo. Ia ai a mafau fau hoi. A au mai mai fafo. E matutua fo ia tangata. Ia ona toa te lea ti lea i lea oe. E matutua. Ai lea i lawa nisi. E laiti. E tausia i tātou. I leisi fo i lawa ava ingai numera. O toa tele e toa tasi lava e nofu toa tasi. O e matutua ta i onas fumali mana ilunga. Na o ia lava lana fale. Ia faulani fale e talafea ngai mo e nofu ta i toa tasi. A ia no nofu faa tasi. Umai la tau. O lea se fuafuanga i le tupe. Se lenye tuu. A wālea fuafuanga na ilunga. When we're talking about age proofing, which is an important part, it is important. One of the panel discussed the barriers and some challenges in Aotearoa. So we know Japan and their planning is different. Looking at Aotearoa, if you're looking at the map, the hot map or the demographic map of the aging, there are different areas in New Zealand where there is high numbers of those that are 65 and above compared to others. So in the hot map that they showed, and in the report, the long-term fiscal statement that the Treasury released, Nelson, in Te Waipounamu, Nelson and West Coast have got a higher percentage of those now that are 65 over. And they will continue to grow. So, and then we're thinking, step back and think, what are the challenges that we've seen online on air? Is the West Coast access, rural access to healthcare, just access in general. And then looking at Nelson, about all the challenges they've had with hospitals, with care, with specialty availability, with housing, with cost. That's one. One of the things that is very close to my heart is the ethnicity inequity with living longer. And this is data within the healthcare system themselves, and they're looking at the age ranges. And the shape for Pacific is much less, 7 years less survival compared to non-Pacific, non-Māori. So Māori and Pacific have live less longer, so live shorter. Our matuas are dying quickly. And that is inequity and ethnicity in a very big scale. And why is that? And what has been done about that? Then you're looking at the other end of the children. There's less, not many people are having kids now. The challenges of life now. It is not a priority to have children. So there is the question. So if we're not rearing any kids and, you know, no babies, we're going down, then there's going to be a whole gap. Yes, you can fill it with migration, but when you do migration, you bring people in, they work, they will get old. And that population is going to get older more. And more challenging. And also the numbers also show that there's a higher number of older people that are single at homes, in their own homes. So there is another trend that is coming through. They're comfortable in their own homes by themselves. So the infrastructure would be built for one people, flat, not duplexes or multiplexes, because that doesn't work. And where do you put it? How do you put it? And build it in like a village shape. Yeah, like an old people's home. And then comes to the capital investment. And that's where the whole big question is, what is that? What are we doing? So we can talk about all these things. And then we know that there's budget constraints on everything, financial constraints, investments, implementation, processes, policies. We know that. But one of the questions that was raised was, what is our expectation as a society? What do we want as a society going forward? How do we see going care going forward and age-proofing? So we had to think of our youngs and all the stages through to the old. So, a good question. Orifisili e moni lava e tele fa ia. Ia aia inga e tele fo I tu ngā. Awa, o le tala le tupe, o le tala le tupe. E le tele se tupe, e me fai onto tō mai e se tupe, fa tele ai I, ai lai titi I. E tele fo I ia tusitusinga, I e tele fo I fai ngā tu la fono. Orifisili. Ia te oe lava. O le a le ata. O le a le ata e te mawhauwhau iai, ma e vaavaa iai. A wā le luma nai, a fuafua lea nai luma. Mō le tausinga, mō le ola a tō tātou tangata. I e mātutua, ai te tau ona tātou vaavaa I le ola fa a tō atua. I le olanga mai le pepes, I o I e mātutua. O le a le mea e te tau, ona e mana o mia, o le a le mea e te mana o mia, mō oe lava, malo wāinga, malau whānau, mau mātua. A wā tātou te iloa, o le SS o le olanga, o tātianga o le olanga, o le SS fo I mea o mea tātou te mana o mia. SS fo I lea o fuafuanga tātou te whaia. Ese a onga ia, ese fale mai manga o fō mai, ese ia me ia ala mō ala le ea o ta avale o me ese. Talosia ila tātou talitana noanga. I ye popoto mai ile va ailea. I selenia na iluma, ma ia fuafua faa le lei, le faa vase ngaina. A wā e ese nofo li tauranga, ese nofo I tuā, tātou wha ngua o tuā, I e mamau. E ese fo I mana o mia o e tino mālorosi, ai whapea fo I e le o mālorosi, le ato o tole mālorosi o le tino, whapea fo I e le ato o tole mā whauwhau, e whawhiwhela ona whawhisenga, o le whawhisenga ina lea, o e le o yeini ainga mai e o yei ainga. E taula ona tātou whaavasenga. Ma whauwhau fo ila ia pani ma le whaavainga leo o le whauina leo o whale. Ia, ma fuafua ngai luma. O le taiminei, tātou te, o le avanoa, tātou te ma whauwhau mai, mō le suinga, whaafiano whaavasenga, o I tātou le leo, mō le suinga ma le whataatieinga. Whapeon whai, whao ngāle IT, ma le tele health le taimi nei, whao inyo whale, o ala ia maua iawa noa, o mea umaia. Keep it simple, keep it simple, keep it simple. Look at Japan. Can we move that? How can we better cost control for infrastructure? Yeah, that costing things. How can we make it? Can we think about modular buildings so that we can get pivoted from a school building into a hospital? But in order to do that, we need to keep it simple. What are our expectations and what are the timeframes? It is a time for opportunity. It is the opportunity to build, to plan, to lay out what we want how we see it happening for us. But in order to know our expectations and the time frames and making the intergenerational decision making, we need robust data and information for growth. Where is it growing? And the locations and the destinations, like looking at Dunedin and Queenstown, looking at Oamaru and Alex, Central Otago, which one is going to keep growing? Examples. One of the things they raised was enhanced integration. So what is already there? And how can we enhance that and make it better so we're not building new? And then collaboration across all areas. Hey, I know I'm preaching already. Keep it simple. Ora taimi nei o tātou te awanoa, tātou te talata noa ai. Tātou whai manatu i fuafuanga ma le whaatatia ina. O le tau singa, o i tātou le tātou wolanga na iluma. Wa tātou fuafua le luafu lima tau sanga na iluma. O i tātou ua mātutu o le taimi nā. O le alo tātou manao, o le ale umi tātou te manao e whaatatia fuafuanga. Ina i o tātou loa o tātia le lei, po oan fisuia inga. Ia tauna tātou talatanoa across, e le na o le tangata mātua, e tauna talatanoa ma whānau, tauna whaunei loa ma natu o le au talavou ma le whānau. Ai tātou te le talatanoa mai loa o tātou mana onga, ma whaatatia. E te tauna lava ia ni, whai numera, o ni tala, o ni ata, o fuafuanga na iluma, o fea le pitonu o le ato o tele, i le luasfultasanga na iluma, whaapea fo ilal whaatatia inga. A tātou wa aia Queenstown le taiminei, Mata Niren, luas futau sanga na iluma, wa ova le tupo e Queenstown, o lavalani mea e fuafua e tau si ai o tātou tangata fuafua na ita Niren. Fata tauntato fuafua fafea, o fea le mpitonu o le aola, o fea o le ata atia i lava, o fea te tau una tuwai ni fale, mo ni ofisa, a wale tau singa o tangata matutua. E te tau tupo i ona tātou Malama. Po oa uma a onga, po o metotia, po o fuafuanga, o lo oa iai le taimi nei. E whaafefea la a whaapea o le lei, e whaafea o na tātou whaaola ina ma toe fuafua ina ia le lei a tili a walumanai. A e tātou vai nisi metotia le oa onga, e whaafea la na tātou whaatatea ina, ia awane i whaatamu ina. A e tātou talitana noa. Ai, ole manatu mulimuli. Ele eise mea mawhai ona o tātou suia. Nga o tātou. Ele o se suinga whaitoa tasi. Po se suinga fo e whai tausanga whapitoa. Ole suinga e te tau ona talatala noa. Tangata e whaitonu i le laulau ale maa lo. I o fisa o mamatanga luenga ale maa lo. Whapea fo i so saiete, maa onga. O kulupu ese o matafa yoi ese o e eno nofo i nuu, mapito nuu. Ele o se ngā luenga e vave foi, e te tau o na tātou fuafua, o le ale me ili taimi nei. Lima tausanga o le ale ata tātou te mana o ai, a wale sila sila na iluma ili luas fulu tausanga lo tātou iloa, le tātou mana onga. Yeah, that was me this week. I chatted a lot about aging, age proofing, but it's more about planning. What do we need and how do we go about needing it? Yeah, data and information. Always good to make it. Bring in diverse lenses. But we need hosts to lead it. But we also need to be aware of, what is it that we want? What is the care that we want in the society going forward? How do we want our society to be? How do we care for our society all across the models? What is the model of care? Where is the model of care? A village? A hub? I know it's all out there. It has been talked about. I hear it a lot, but I have not seen anything come to fruition. Yeah, which irks me a little bit. So It is written, it is spoken about. Now I want to see it put into action. And I'm hoping you are talking to the communities, to the consumers, to those that are impacted by it. O le tātou talanoanga la le nei a fiafi io e watua wa alu la wala talanoa I le fuafuanga na iluma o wale tau singa o tātou tangata. Sila sila foi, I le tusinga ingo o mai atu nei. I le luas fulta usanga na iluma. O e fai ngaluenga ma e la iti e to tele lava tangata Pasifika ma tangata Maoli. O le au fai ngaluenga le luas fulta usanga na iluma. A whapea la o leta e whapea mai o I lātou o tātou whanau o tātou tangata tangata whainga luenga e te tau fwoi lao na lātou fuafua ma e te tau ono tātou tū mā losi I le tau singa o tātou mātua ina I os umilo lātou so I fua mā loloina. O lau so so atu lea, whinau, tātou te whinau e te tau ono tātou iei lau lau e whai atonu matalatal noa fuafuanga wai a whiai tātou, a whiai o tātou mātua, a whiai a tātou whanau. Ele o se mea tu I lima we, ele ma sani a tātou tū mā tātou anganu. O la o tau au auna le nei, le li whanu vale vale, e rolia le na te oli tuitonga. Signing out for you tonight. So ifua ma ia manuia, God bless. We will talk to you in the next times. Love you all. Forgive me if I've gone on too long. But it's all good. God is good all the time. Love you guys.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.